CKMusicPromos.com. This day represent up. Was I thought, but my name shall remain survivor. You king, this day. With your boy, your boy, your maps. TNA or Mukamba, Hati.
Don't run again.
Tunga sobe pressure iwe ngati unafia. Do some risky ikapita wapempera. Jirani za mpiri zopaira mokose. Usolola uli piema ninga uleta fonse. Dapawa wawa perfect ipano pachalo. Vandala maaovena vana kulisa ziwalo. So salapuka boy zero pa kalenda. Never keep up mbera nyimbo yangarimba. Vaiva leko sambera veva kamba. Umundu talisha seka chefika kukanga. Pampia no one is holy mtu wanga. Ikisampo ni juta sifana chita kumukamba. So pasolinga hata boy osa lekeza. Zeboka boy uyo wita na pleza.
So lo ulalimbache kukutika babaka. So
Mabatiko hivi mune ni kumbirira. Wante zuwa yako zaka wala. Ndikira iwe mune osa wala. Saka mwena yuki walanda baka mbwa mbwa. Baveki nsemu chena waka wawawa. Bati kusipiri vamu ndieche mkwala. Vika puta lilo mairo ukanso mumawa. Pano chalo awa vantu tabafu. Waka kwa fabodeo wepalia tei ukafu. Noti uli moyo mafoni no answer. Anyway, I let you wear it, I let us open. So I really want to wear and shop and go fala. Long as you pay sack or your cool up of fala. Cause I'll be a conduct driver, watching no chalo team. Yes. Where I will never know where we reach my hero.
So low, Lalimbach. Oh, take up a back, so.
Young gift, so jama video. J East kuma komesa, kesha kwa CB. Zakuona ni mons.
CKMusicPromos.com.